روبرت اف كينيدي جونيور waxa uu ku dhawaaqay inuu madaxweyne جو بايدن kula tartami doono musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga isagoo sheegay in shirkadaha waaweyn ay saameyn xoogan ku leeyihiin dawladda waa kan روبرت اف كينيدي جونيور oo ah musharax u tartamaya madaxtinimada mareykanka
our children and our people with chemicals and pharmaceutical drugs
in an arurteena iyo dadkeenaba ku sumeyno kiimikooyinka iyo dawooyinka dhuxusha laga saaro hantideena la reexo dabaqada dhexe isla markaasina aan ku sii jirno xaalad dagaal oo joogta ah Kennedy ayaa si weyn loo yaqaan maadaama uu yahay wiil uu dhalay wasiirkii cadaaladda ee Mareykanka Robert F Kennedy laakiin sidoo kale waxa lagu yaqaan inuu yahay nin shaki badan ka qaba talaalada isagoo riixay aragtiyo aan cilmiyeysneyn oo ka dhan ah talaalada waxa uu ku baaqay in la xiro xadka Mareykanka iyo Mexico waxana uu soo jeediyay in dawooyinka ay dhaqaatiirtu dadka u quraan ay mas'uul ka yihiin muujadaha toogasho wadareedyada ka dhaca Mareykanka Bishi Juun, Real Clear Politics ayaa xisaabisay in cilciliska taageerada Kennedy ee gudaha xisbiga dimuqraadiga ay tahay ku dhawaad 14% marka la barbardhigo 64% oo taageersan Biden. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in inkastoo ololihiisu uu helayo taageero xilliga hore ah, haddana aysan caddayn siyaasadaha uu soo bandhigayo si uu u soo jiito codeeyayaasha. Henry Brady waa professor dhiga maadada siyaasadda.
We want to have safe vaccines. We want to think hard about going into Ukraine, which is something that he's opposed.
Waxaan rabnaa in aan helno talaalo badbaado leh. Waxaan doonaynaa in aan si adag uga fikirno caawinta Ukraine, taasi oo ah mid uu ka soo horjeedo. Waxaan rabnaa in aan si adag uga fikirno hubka iyo waxa keena rabshadaha quriyaha ee waddanka ka jira. Dhibaatadu waxa ay tahay macadda halka ay siyaasadihiisu noo horseedayaan. Robert F. Kennedy Jr. oo ah qareen dhinaca bay'ada ah ayaa soo jiidan kara codbixiyaasha u janjeera dhinaca badbaadada deegaanka ama kuwa qorsheynaya inay codkooda u dhiibtaan iyagoo dhaliilsan siyaasadaha madaxweyne Biden. Laakiin Hannes Noel oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegaya in Kennedy aanu awoodi doonin inuu Biden kaga guuleysto doorashada musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada Mareykanka.
It's not likely that it's going to have a change in the outcome. But of course it could be messy if people would talk about it and it could show frustration with Biden.
Uma badna in natiijadu ay isbedeli doonto laakiin dabcan waxa ay noqon kartaa mid xamaasad leh oo ay dadku ka hadlaan waxa ayna muujin kartaa niyad jabka laga qabo Biden. Khubarada qaar ayaa qaba in kooxda ololaha ee Biden ay tahay inay isha ku hayaan ololaha Kennedy maadaama ay saadaasha la sameeyay muujinayso tiro fiican. J. Miles Coleman waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan jaamacadda UVA.
A lot of people are wondering, okay, you know, Biden is going to be over 80 years old by the time of the election next year. Who are our other options?
Dad badan ayaa isweydiinaya, okay, waad ogtahay Biden wuxuu ka weynaan doonaa 80 sano jir marka la gaaro waqtiga doorashada sanadka dambe. Waa ayo dooxiyada kale ee aan haysano. Kooxda ololaha Biden iyo Kennedy ayaa labaduba diiday inay ka jawaabaan codsiyadii ay VOA ku weydiisatay inay arrintan ka hadlaan.